Kun Radio Sagale Amerikaati. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa wixataa qabee hamma jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti meetir baandii 19:25-31 irratti Waashintan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Guyyaan har'aa wixata fulbaana 26 bara 2016 attam jirtu kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa biyya har'a jala bultii ayyaana masqalaati. Kanneen kabajan mara bagana gaangeessan jenna gama sagantaa har'aa beeksisuun ana jaalannee gammadaati.
Kan oduu dubbisummaan immoo daandiitti dhaggeeffatoota keenyaa aangawoonni Eertiraa 7 dabreerra tokkummaa mootummootaa irra taasisaa dhageessisan. Biyya isaanii akka dargaggoonni dhiisanii ba'an kanneen jajjabeessan imaammatoonni jiru jechuudhaan dubbatan matoota du'aarra qabnu keessa tokko.
Pireezidaantii Ameerikaa ta'uuf paartilee lameen irraa kanneen dorgoman Hillariif Tiraamp har'a falmii marsaa duraa gaggeessuuf jiru oduu booda gabaasa qabna. Qophiin torbanii ispoortii achi itti fufee Waashintan DC keessatti muuziyeemiin gurraachota Ameerikaa banamuu kan ilaaleen qophii keenya Ameerikaaf uummata ishee jedhu irratti gabaasa qabna. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jecha oduu addunyaaf gara namootti deebina.
Rakkoon yeroo ammaa Itoophiyaa keessa jiru akka furamu gochuudhaan waldaan Kiristaanaa Ortodoksii Itoophiyaa qooda ishee gumaachaa jirti jechuudhaan barreessaan addaa Paatriyaarkii Waldichaa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf ibsa kennanii jiru. Barreessichi addaa Abbaa Sarqa Biraan Saamu'eel ibsa isaanii keessatti lubbuu dhala namaa biyyattii keessatti badeef mootummaa qofatti gaafatamaa gochuun hin danda'amu jedhanii jiru. Sinodoosii biyyoolessaa fi hoogganoota amantii Gondar jiran gidduutti immoo adda dubbaan uumamuu ilaalchise waan beekan akka hin qabne dubbatan. Gabaasaa Iskindir Firew jaalannetu dhiyeessa.
Rakkoon ajjeechaa fidhaa hagasii Itoophiyaa keessatti yeroo dhaqqabu hoogganoonni amantii eessa jiru kanneen jedhan hedduudha. Abbaa Sarqa Biraan akka jedhanitti paatriyaarkii fi paappaasonni lafa argamanitti walga'iin hatattamaa gaggeeffame kadhannaan akka gaggeeffamu ajaja laanneerraa jedhu.
Salaamin lamaasfan. ስለ ሰላም ከመጥሩ ወገኖቻችን ሁሉ ቤተክርስቲያን ኢንቮልቭ ይያደረ
ነጋ ቡሱፍ ከነ ያለ መረወሊን ወልዳን ክርስቲያና ኦርቶዶክሲ እትርማታ ጅርቲ አንስ ያስቲ ከነን ወልገያ ራፋር ገመፍ ከኑማፍ ወልዳ ከኛ እሺ አንገፍኒኩን ወልቲ አራርሱፍ ሙጠኖ ሰነ ቀበሰሮ ዴራ ቀብዲ ጀደኒሩ ልቡን ነመተኮ አከን ደበር ዲግኒስ አከን አንገላኔ ቀበኛን አከን በርበዶፍነ ኩኑን ዱምቱ ገረነጋቲ ዴብየ akka tasgabiin bu'uuf barreeffamaan ibsa baafne mootummaafis ta'e mormitootaaf hubachiifne jirraa jedhan Gondar keessatti ayyaanni damaraa har'a akka duriitti waltajjitti ba'uun otoo hin taane mooraa waldaa kiristiyaanaa keessatti kabajamuunsaa ibsameera. Amantii ortodoksii keessatti kabiyya Gondarii fi sinodosii gidduutti adda addummaan jira oduu jedhu barreessaan paatriyaarkichaa kun soba jedhu. Gondar keessatti rakkoo jirurraa ka'uudhaan dallaa waldaa kiristiyaanaa keessatti akka kabajan hubannee jirra jedhanii haala Itoophiyaa keessaa kan ilaaleen walga'ii tokko Finfinnee keessatti gaggeeffamaa akka jirus dubbataniiru.
Gumii waliigalaa kan atattamaa erga waame booda boordiin filannoo biyyoolessaa na jalaa gufachiise jechuudhaan samaayawi paartii kan jedhamu paartiin mormitootaa ibsa baaseen beeksise jira. Baasii adda addaa baasuudhaan qophii ergan xumuree booda waan gufachiiseef jecha boordii filannoo Itoophiyaa nan himadhe jechuudhaan dubbate. Gumii waliigalaa irratti boordiin filannoo namoota isaan taajjaban akka erguuf yeroodhaan xalayaa kan ergi ta'us dhimma qulqulleeffannu qabna. Kanaafis yeroo biraatti dabarsina nuun jedhan akka hin geggeeffamnes nu ittisan jedha paartiin kun. Ibsa baase kanaanis koree sana himachuudhaaf gochaa gufachiisuutaan himatee jira. Dura ta'an garuu gumiin kun waamamuuf dhorkamuusaa kan ilaaleen wanni hin beekuun qabu jechuudhaan dubbatee jira. Korato kumma motu mota magala New York kesa tigigge sama jiru ratti umat torban dabre rakan nina asawad agye sisan angaon nirtra lammiwa nirtra kesu madarga gondi biyasani galakisani akabak atan imam matota jajjabe santu jira jachurandu batan. Minister imala ertra Osman Saleh sambata dabre kana kora misin sota tokumma motu mota rat asawad agye sisanin biyisani ugura malak avdinagde Awasan dunia rakai dan damatte gudin umat asyatif akut jatajir turubatan. Kawal gayi tokuma motum motasan ordofe gabasature. Wailikenya herok sammagzer. Akabsetti Ethiopian lamiwan ertra kumasodumata anif. Carra oji banudaf bijota ropa wajin waligalte malate sitajirti. Ethiopian namota biyasani ra godanu nifi bakatan debiste gat abufi. Oji umudaf. Gamta Europa ra lika gargarsa milionat ibbashan kanargatte yoto motumma United States simmo biyota bakattota afgudantota kesum sisanif kubachisanif kawaggota era kesat kennamu gargarsa biliona shani akka kennitu beksisejira Ethiopian bakattota debiste gadabu fi godinale industri lama ijaru dafi kanishen torbandabre kesa malqa guddargatte jira Henok Samagzer Itana President in Sudan Kibba Durani Riek Machar Motuma President Salva Kiir irratti qabsoo hidhannu geggeessuudhaaf waamicha dhiyeessan kun walwaraansa biyyattii keessaa deebisee jalqabsiisuu mala jedhamee jira. Gareen Mr. Machar sochiin bilisummaa uummata Sudan kan murna mormitoota Sudan magaalaa Kartuum keessatti eega marii geggeesse booda ibsa ba'e keessatti waamicha kana kan dhiyeessan Itana President in Sudan Kibba Durani kun. Gareen Mr. Macharin hoogganamu kun baatee agayya bara 2015 mootummaa Pirezidaant Kiirin hoogganamu waliin waliigaltee mallatteesseeyyu hojiirra oolfamni isaa lafarra harkifataa ture dhumarratti magaalaa Juubaa keessatti wal waraansa uumameen addaan faca'an miseensi gameessi damee siyaasaa garee mormitootaa Stephen Parkol Mr. Machar waamicha lolaa kana ka dhiyeessan eega mootummaan Sudaan garee isaanii irratti deddeebise aleellaa geggeesse boodaa jiru. Dubbi himaan mootummaa Pirezidaant Salva Kiir Ateeni Week Ateeni immoo Machar waraansa belbelsuu malee waan uummata Sudaan kibbaa nagaa barbaaduuf gumaachuu mayyuun qabu jechuudhaan balaaleffatan. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Wal dorgomtoonni filannoo pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsi ka bara 2016 lameen jechuun ripaabilikaanii irraa dureessichi daldala manaa Doonaald Tiraampiif dimokiraatii irraa immoo ministeerittiin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi duraanii Hilaarii Kilintan arra waaree booda wal falmii geggeessuuf jiran dhimma murteessaa ta'uullee dubbatamee jira. Kadhimamtoonni lameen sagalee deggersaa uummataa walitti dhiyoo ta'een kaduula filannoo geggeessaa jiran yoo ta'u Hilaarii Kilintan sagalee xiqqoodhaan kadura jiran ta'uunis beekamee jira. Wal dorgomtoonni kun waltajjii tokkorratti dhiyaatanii wal dorgomuudhaaf yookaan wal falmuudhaaf kunsa jalqabaa yoo ta'u lammeewwan Ameerikaa miliyoonaan lakkaa'aman televiziyoonaan daawwachuuf akka ba'anillee beekamee jira. Mootummaa Kolombiyaa fi sochii finciltootaa biyyattii gidduutti waliigalteen araaraa arra mallatteessamuuf jira jedhama. Kun wal waraansa mudhii lafaarraa gama kaabaa keessatti yeroo dheeraaf geggeeffamuudhaan beekametti xumura godha jedhameellee eegamaa jira. Wal waraansi mootummaa Kolombiyaa fi garee riphxee loltootaa humnoota hidhattoota warraaqsaa jedhamu gidduutti jalqabaa maallaqa daldala baala sammuu joonjeessoo kaan kookeeniin jalqabame uummata 200,000 galaafatee kanneen yoo xiqqaate 1,500,000 immoo qe'ee ofii isaanii irraa buqqisee baqattuu taasisee jira jedhama. Magaalaa buufata galaanaa Kaaribiyaan Kaartageena jedhamu keessatti sirna araaraa mallatteessumuuf jiru kanarratti ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Joon Keerii dabalatee hoogganoota biyyoota 16 argama jedhamee jira. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kadhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. ፓርቲ ዲሞክራቶ ታራ ፕሬዚዳንቱ ማፍ ከደርጎመን ሂለሪ ክሊንተን ሪፐብሊካኑ ታራ ሞ ዶናልድ ትራምፕ ፈልሚ ቴሌቪዥዮን አረትገጌ ፈሙ ቀቡ መርሳሰ ዲኬሳ ከዱራ ሀር ኒውዮርክ ሰትገጌ ሱፍጅሩ ፈልሚ ካዲመምቶን ለመንገጌ ሱፍጅረን ኩን ዱለ ፊልማታ አሜሪካ ከሰትገጌ ፈሜ ኬሳ ነምኒ ሄዱ ሚናን ዳወቹን ከነን በከማን ኬሳ ቶኩተ ኡማላጀ ደሜገማ ከነ መለስ ለሜኑ ደገርሰ ኡማታ ወልትዴኛ ቀቡ ቀበን ረቲ ዲባቆቹ መለጀደማ ገባሳ ጅመሎን እርግ ቱጁቤ ዴስ
ፈልሚን እንዲ ዱራ ሪፐብሊካንቲቸ ዶናልድ ትራምፕ ከቶርበኔን ዮ ሰገሌ ደገርሰ ኡማታ ወልትዴዮ ከሞርሚቱ ሳኒ ዲሞክራቲቲ ሂለሪ ክሊንተን ወሊን ጅሩ ጋልሜሰኒፍ የሮበር ባጅሳዳ
We will make America strong again. We will make America safe again.
America debisne chimtu tasizna. America debisne bakkamansistu gona. America debisne gudditti tasizna galatoma.
Clinton gamasanin falmi sanarat deggirto tasanif irra debisani kamirkanesan erga sani kadinagde hunda hirmachisu hunde sina jeduture.
We're all of value in the United States of America.
ኑቲ ሁንዱም ተከኛ ጋቲ ቀምና ዩናይትድ ስቴትስ ቢየ ጉድቲ አዱኛ ካና ከሰት ነምኒ ማርቲኑ ቅጤ ኡማ መጀኔ አማና ጀዳን ፈልሚንኩን ሃላውን ጅጂሩፍ ዴማ ጀዱ ዩኒቨርሲቲ ጆርጅ ዋሽንግተን ራ ማቲው ደለክ
Right now the election is closer than a lot of people anticipated
የሮአም ፍለነንኩን ካናሞን ሄዱን ተልማ ማንጫላ ያታጅራ ካናፍ ለማንሳኒፍ ድማ ሄዱ በርባች ሳዳ ጀዳን ፈልሚን ፕሬዝዳንቱማ ቴሌቪዥን ረት ደርቡ ከጀልቀበ በረዲበ ኩደ ሰገሊ ፍጃታም እና ሪቻርድ ኒክሰን ኢፍ ጆን ኬነዲ ወልፈልማን ትቱሬ የሮቦደ ፍለኖ ሃንገቶ ኮረት ኢባ ቀባታ ዱፌ ኮሪ ፓርቲ ለማኑ ኤርገገጌ ፈሜቦድ አካታ ዶርጎሚ ጅሩ ከጅጅሩፍ ኡመት ሄዱን አገፈቱ ጀዱ ጆርጅ ሜሰን ዩኒቨርሲቲ ራ ጀርሚ ሜየር ትራምፕ ኢፍ ክሊንተን ፈልሚ ፍለኖ ዱራ ከጀልቀባ ወጋ ከና ጠገሰሰኒን ያደሳኒ አከጋሪ ጥብሰን ትራምፕ ገሩ አከ ሂለሪ ክሊንተን ኦፌ ገኖን እንዱበተኒ ዮድምሳኒ ካይ ድመዱምፋ እቱሁነፊን ዴቢ ከኑ ጀቹዳን ጆርጅ ዋሽንግተን ዩኒቨርሲቲ ራ ስቴፈን ዋይን ዱበተኒሩ ዱርጎምቶን ለማን ኡመተ ሰገሌ ከኑ ብራ ሞርሚ እረት ዲያታ ጅራ ካና ፈልሚንኩን ጫራዳስ በላቀባቹ መላ ጀዱ ጀርሚን ፈልሚን ኩን ካድመምቶን ለማን አከሃራት ኦፍ ኢየሱስ ጫራ አካርገተነ ከሱመስ ኢላልቸ ስርሂን ታኔ ካነድራ አክፎየ ሰንጫራ ከናፊ ጀዱ ፈልሚን ፕሬዝዳንቱማ ሳዲገጌ ፈሙፍ ከጅሩ እናተው ከነከሳ ተኩ ካድመምቶታ ኢታኖ ፕሬዝዳንቱታ ለማኒ ዲሞክራቲክ ቲም ኬኒፍ ሪፐብሊካንቲቻ ማይክ ፔንስ ግዱት ገጌ ፈሙፍ ጅራ
ቢያ መገልገለ ከሳ ሳላማፍ ደቂቃ ፍርተሚ ሰዲ ንብራሞ ወለከሰ ጉያረ ተሬ ሰዓት ኦኮፍ ደቂቃ ፍርተሚ ሰዲ ኮፒ ስፖርቲ ሶራን ኦዱ ስፖርቲ ሀራኬ ሰቲ ዶርጎሚ ኩባ ሚላፍ አትሌቲክስ ደበሌ ኦዱ ገራገራ አከቀቡ ነቲ ሜራ ሶራ
በባሮት ወለገልቹም ለይሰነገያ ድርጉም ኩባ ሚላ ክለቦት እንግሊዝ EPL ተበራና ኤግጀል ቀበኒ ቶርባን ጄሶ ኬስ ጅራኒ ካሌፍ ጉያል እንገደቆፍ ጎል ኩዳኒ ሻኒ ኦሊትጋል ካሌና መኩም ኩርኝ ከዱት ኪሎ ሜትር አፉርታ ሚላ ማራት ወልደርጎሙ ፊከራ ጉርዳ ማጋል በርሊን ትባፈት ዱብራፍ ዲራለን ኢትዮጵያ ተሞይ ናሚ ድርጉም ጎልፍ ኢቲኒ አዱኛ ትበከሙ መሮ ሄዱ ሻምፒዮናት አርኖልድ ፓልመር ካሌ አሜሪካ ከሰት ሉቡራ ድርጉም ክለቦት ዋንጫ ሚላ ኩባ ሚላ አዱኛ ጅላማን ዱባ ጃፓኒ ጀልቀበኒ ክለቦት አፍሪካላቢ አፍሪካ ፍላቦት እንደርጉም ትዲውቱ በኩ ደንዳኒ ቱን መተወቱ ዱከይሳቶ ካሌ ናምኩም ኩርኛ ሄዱቲ ማራቶኒ በርሊን ጀርመኒቲ ወልደርጉም ፍ ኸራት ባፈቲ ካን ድርጉሚፍ ካን አሞ ናፍቲ ድሪርፈቹ ድርጉሚ ታና ኢትዮጵያቲ ኢትዮጵያ ከሳ አትሌት ቀናኒሳ በቀለት ሞይ ቀናኒሳን ድርጉሚ ኪሎ ሜትር አፉርታ ሜላ ማታና ሳቲ ለማፍ ደቂቃ ሰዲፍ ሰከንዲ ሰዲት ሞይ ሪኮርድ ሃራ አርጋቹ ባቱሊ አትሌቲ አዱኛ ረቲ ነም አሪፋቴ ፊገ ኪሎ ሜትር አፉርታ ሜላ ማታ ደቂቃ ለማፊ ሳቲ ለማፈቹ ሳቲ ለማፍ ደቂቃ ሰዲፍ ሰከንዲ ሰዲት ሞይ ለሜሶ ታይ addunyaa keessaa jechuu. Dorgommii nami kurnyi hedduu irratti wal dorgomtan qananiisaa fi atileetiin keenya Wilson Kipsangitti wal taafe qaniidha isaan fixuuf ga'ee jennaan metiriin xiqqoon tokkaaftee jennaan biraa fiigeetiin bir dabreetiin mo'e. Wilson lammeessoo ba'e sadeessoo illeen atileetii keenyaatti atileetiin Itoophiyaa Siisaa Ilemmaa illeen afreessoo ba'e. Gam duraalleen atileetii Itoophiyaa Abarruu Kabbadeetti tokkeessuu ta'e biraanee dibaabaa lammeessoo taate sadeessoon hiruu taagaatti Abarruun siilleen dorgommitan irratti kiilomeetira 42 tan irratti jechuun saatii 2:20:45 mooti dorgommii kiilomeetirii 42 tana namkuma 41tiif 283 irratti dorgome biyyi 1:22 keessa walitti dhufanii dorgommii IAAF yookaan ammoo federeeshinii waldaa atileetota addunyaa qopheesse. Qaniin isaan dorgommitan moo'ee jennaan mormii atileetii Fayyisaa Leellisaa akkamitti ilaalta? Dorgommii olompikii waan ati Oromoo taateef si hambisan moo jedhanii gaazexeessaan gaafannaan.
Ispoortiis out of maybe politics or something, you know. There is place, there is way, you know, also the way protest.
Akkana jedha. Ispoortiin siyaasa alaabeetta. Akka ati mormii itti jirtulleeni. Akka ati itti mormitutti jira fulatti mormanitti jira. Mormii fi gaafiilleen mirga qabda. Gaafachuufillee mirga qabda. Yoo si dhibani mootummaa gaafata. Mootummaan Itoophiyaallee gaafii tana karaa demokiraatawaa faluu fi mariif dhiyeessuufillee yaaluutti jira. Dorgommiif filatamuu dhabuuf ammoo yoo namni filu beekumsa dhabee yookaan ammoo namni dorgomsaatii guutachuu dadhabfaa fi nam hambisan malee waan ati gosa tokko taatee fi nam hin hambisanii jedhe qananii isaan yoo Berliin Jarmanitti dorgommii tan irratti gaafatan. Gamkaaniin ammoo akkuma fuullee jennee dorgommii EPL leegii jalqabanii 7-6 keessa jiranii kaleef guyyaa dheengaddaallee goolii 15 olitti gala Tottenham Middlesbrough jechuun 2-1 Arsenal Chelsea 3-2 Southampton West Ham 3-2 Ardammoo Burnley fi Watford itti waliin taphata Liverpool Hull 5-1 mootee taphisuun kan fakkaata. Dorgommiin tun dorgommii addunyaa keessatti waan hedduun beekamtu gamkaaniin ammoo dorgommii kilaboota waancaa kubbaa miilaa addunyaa baran Jaappaanitti qopheessan jalqabuu fi ji'uma 2 wadhakkaatti tafe. Muddee 8-18 barumam kee jiru 2016 kana magaalaa Jaappaan 2 keessatti taphatanii kilaboota 7 ardii addunyaa ija keessa walitti dhufeetiin istaadiyoomii magaalaa Jaappaan Suutaa Osaakaa fi Yokohaamaa keessatti wal dorgoma. Awurooppaa keessa Riil Maadiritti mo'ateetiin Jaappaan dhaquuf hurfoo jira. Kilaboota South America keessa ammoo dabruu fi dhiyoottuu beekan ta'abba dabre jechuudha. North America, America fi Mexico kana keessa jechuudha. Kilabii Mexico Club America jedhanitti dabre kilabii biyyoota garba keessa qubatanii keessa ammoo kilabii New Zealanditti dabre. Afrikaalleen kilaboota biyyi shantama caala wal dorgomsiifatteetiin abbaa keessaa mo'atu walitti hambisuu jirti ammaaf 2 wal taafe. Dorgommii tana federeeshinii kubbaa miilaa Afrikaatti qopheessa amma kilabii 2 wal taafuu deemu jira. Kilabii Afrikaa kibbaa Mamelodi fi Tamasri meelaakitti wal taafuuf deemutti jira. Gamkaaniin ammoo namni dhugus dorgommii kubbaallee miti dorgommii golfii jedhaniitiin addunyaa irratti beekamu Arnold Palmer kalee ganna 87 lubbuu dhabe. Golfiin tun taphayyoo hedduu biyya alaatti taphatan. Tapha dureeyyiin taphatanii jechuulleen hin beekaman. Tapha ulee mataa qonyeetiin muka yookaan kubbaa kukkummitti dhahaniitiin boolla keessa buusaniitiin wal curdan yookaan ammoo wal moo'an. Namni tama tapha kana shaampiyoonaa golfii 9 caalaa fi dorgommii waldaa golf yookaan ammoo PGA jedhan moo'uun beekamu jaarsii ganna 87. Tami torba kunin addunyaa irratti nama waan hedduun beekam qophiin ispoortii taarratan maan sora hala keetii qophii ispoortii wixatu wixataatiin wal agarra gam kiyyaan nagayaan bulle.
Dhaggeeffattoota keenya wallee kanaan sagantaa hafeetti dabarra.
Yeah.
hirphaa gaanfuree ture kan yeroo dheeraa dura kana sirbee hirphaa lafa jirtutti galanni keenya si'a dhaqqabu kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ameerikaaf uummata ishee. Seenaa lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa keessatti calaqqisuuf jiru muuziyeemiin seena qabeessi kan doolaara miliyoona 500 miliyoona 40 fixe sanbata darbe jechuun fulbaana 24 bara 2016 as Washington DC keessatti eebbifamuun banameera. Eebbisanii kabananis pireezidaant Baraak Obaamaa turan. Waa'illi keenya afaan Amaaraa Qonjit Taayyee bakka sanatti argamuun ka gabaaste tuujubee dhiyeessa.
Bilbila waldaa kiristiyaanaa keessatti fannifameef garbootaaf gurraachota walaboomaniin hojjetame bilbilame uummata hedduun bakkatti walitti qabametti sirna ho'aadhaan ture ayyaanni sun ka jalqabe. Bakki kun kan argamu yaadannoowwan gurguddoon siidaawwan hedduuniif muuziyeemii hedduun naannoo isaatti bakka argamu bakka National Mall jedhamuuf Washington DC keessa jiru bakka seena qabeessa irratti kan ijaarame muuziyeemii Smithsonian haaraa kan seenaaf aadaa lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa kana sirna akkaan ho'aadhaan ture pirezidaantichi gurraachi jalqabaa Ameerikaa Baraak Obaamaan eebbisuun kabanan.
What we can see of this building, the towering glass, is surely a sight to behold. But beyond the majesty
kana keessatti kan arginu foddaatti naanna'ee jiru hojiiwwan artiif suuraalee gamoon kun qaburraa dabarsinee sirna kana kan akkaan adda godhu yoo jiraate kan keessatti argamu seenaa bal'aa fi ajaa'ibsiisaadha. Bara 1930 keessa jeneraal Andrew Jacksoniif Henry Clay kan dubbatanillee kana keessatti dubbisuu dandeenya.
Waggoota hedduuf eegamaa erga turee booda Bills Washington DC keessatti ijaarame haarawaan kun kan eebbifameef seenaan Ameerikaa araaraaf haaromsamaa biyya keenya keessatti akka jajjabaatu ka godheedha jedhan pirezidaantichi.
So this National Museum helps to tell a richer and fuller story of who we are.
Kanaaf egaa muuziyeemiin biyyoolessaa kun eenyummaa keenya gabbataaf guutuu ta'e mul'isa. Gabrummaa facuuccaa sirna dadhabsiisuudhaaf qabsoowwan geggeessaman qabsoof tarkaanfii namoonni ujummaa hojjetan fudhatan mul'isa. Kanaaf eenyummaa keenya beekuun walitti nu hidha. Tokkummaan akka dhaabatu godha. Humna caalaa immoo hunda caalaa immoo marti keenya lammiiwwan Ameerikaa ta'uu keenya nu yaadachiisa. Kanaaf seenaan lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa seenaa Ameerikaa guddichaarraa adda kan ta'e ilaalamu miti. Garuu seenaa Ameerikaa isa ijoo ta'uudhaan ilaalama.
Dhaggeeffattoota keenya rakkina teekniikaa nu mudateen sagantaan keenya addaan citeera akka milkoofnetti itti deebina.
Arraa ka wal geenyeef dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenyatti fuufna.
dhaggeeffattoota keenya gabaasa keenyatti fufuun dandeenye kallattiidhaan waan jiru sin beesisaa dhaggeeffattoota keenya cimina sagantaa keenyaaf yaadaaf hirmaannaan keessan qooda guddaa qaba. Nuuf barreessaa teessoon keenya Kaxaliyaa Voice of America Afaan Oromoo Service Washington DC 202-37 USA dha. Yoo imeelii nuuf barreessuu feetanis horn@voanews.com jedhaa nu ergaa. Nu bilbila telefoonni keenya katolaa immoo 202-205-9942 extension 13 in dagatiina. Oduu xumuraaf namo.
Dhaggeeffattoota keenya oduu xumuraan siin dhageessisaa. Rakkoon yeroo ammaa Itoophiyaa keessa jiru akka furamu gochuudhaaf waldaan Kiristaana Ortodoksii Itoophiyaa qooda ishee gumaachaa jirti jechuudhaan barreessaan addaa Paatriyaarkii Waldichaa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf ibsanii jiran. Barreessichi addaa Abbaa Sareqa Biraan Saamu'eel ibsan keessatti lubbuu dhala namaa biyyattii keessatti badeef mootummaa qofatti gaafatamaa gochuun hin danda'amu jedhanii jiru. Sinoodosii biyyoolessaaf hoogganoota amantii Gondar jiran gidduutti adda addummaan uumamuu ilaalchises waan beekan akka hin qabne dubbatan. Mootummaa Kolombiyaaf sochii finciltootaa biyyattii gidduutti waliigalteen araaraa arra mallatteessamuuf jira. Kun walwaraansa mudhii lafaarraa gama kaabaa keessatti yeroo dheeraaf geggeeffamuudhaan beekametti xumura godha jedhamee eegamaa jira. Walwaraansi mootummaa Kolombiyaaf garee riphxee loltootaa humnoota hidhattoota warraaqsaa jedhamu gidduutti jalqaba maallaqaa daldalaa baala samujoon jessu yookaan immoo kokeeniin jalqabame uummata 200,000 to 250,000 galaafatee kanneen yoo xiqqaate 1,500,000 ta'an immoo qeerraa buqqisee ture jedhamee jira. Gumii waliigalaa kana tattamaa ergan waame booda boordiin filannoo biyyoolessaa na jalaa gufachiise jechuudhaan paartiin mormituu Samaayawi Paartii jedhamu ibsa baaseen beeksisee jira. Baasee adda addaa baasuudhaan qophii eegan xumuree booda waan gufachiiseef jecha boordii filannoo Itoophiyaa kan hin hirmaanne ta'uu akka turu taasise jechuudhaan dubbatee jira.
Sagantaa keenya kanumaan xumurraa sagantaa afaan Amaaraa.